muntu bwafuna yelabira munegwe yatoba naye namwabulira lwaki welabira sala byeyakolera yakusanga weyagula yeyakujja mukomera nakulinyisa eddala kati naawe welabonyerera weyagaza osudde erisala evobero bala welabidde emmere ekyuka kusaba kakkanya ettumba wetaaga sala
wewasanga bulijjo nowangula
wetaaga sala
yamanyi jekujja
wetaaga sala
wewasanga bulijjo nowangula
wetaaga sala
era manyi ebirijja
jukira wano wakabanga nakusangula amaziga era wagamanga tolifiira kusala kati wakyuka nekala wakyusa eyali omugonvu laba oduula ogamba watuuka naye welimba enensimandaala n'ebibimba bika osudde erisala evobero bala welabidde emmere ekyuka kusaba kakkanya ettumba wetaaga sala
wewasanga bulijjo nowangula
wetaaga sala
yamanyi jekujja
wetaaga sala
wewasanga bulijjo nowangula
wetaaga sala
era manyi ebirijja
oyise mu bingi nnyo naye nga wekutte sala sala gwe njogerako ye bayite sala yewekwata owonoddaga wano bwe wali okaaba nekkaana okufuna omwana yalemera ku sala samwiri gwe yazaala yamuwaayo mu mikono gya mukama amukuume nga aweereze nga ye naye gwe mukama olwamusaba akukyusiza embeera amalala ne gakuyinga ne mukkanisa lwekyagenda Pawulo ne Sila mukomera bo bakanya sala enjegere mukama n'akutula gonna maanyi ga sala ky'ofunye mu sala